Masai.
Karibu kwenye mji wa mapendo, sema unataka nini. Na kwa hidi nitakuhendo, amini usiamini. Tudumu tusiliru husu pengo, wakaja wafitini. Nikuite mama mjengo, tukisha kula ya mini. Chumba kijaze makopa kopa, na uturi wa Pemba kidogo. Takupa keshi stokopa, sangara na pande la moko. Kwako meli imetia nanga, nanga oh nanga. Yeah, sifagili madanga, nanga oh nanga. Oh yeah, yeah.
Hi baby. How you doing?
I'm good.
Leo wapi leo, kidimbwi au chipsy?
I'm just chilling home, baby.
I'll be there soon.
Kama wewe sijaona mie mwenzio. Yeah. Nishapita kila kona kama fagio. Yeah. Basi nionyesho unavokata. Kata, oh kata. Kisha nipige na limwata. Mwata, oh mwata.
Unipeleke unavyotaka,
yeah.
Taka, oh kaka.
Oh yeah,
ni kwako nimedata,
yeah.
Data, oh data.
Oh yeah.
Bado ya jana na yakumbuka, tulivyo karibia kuchana shuka. Hivi ni nini ama mizuka, mana nilihisi akili kuruka. Yeah. Oh babe, siniache mwenyewe, nitakuwa kama chizi punguani. Watoto nizae na wewe, mana wajua kunibeba kifuani. Kichonge kunguru mwewe, mana washapoteza ramani. Habibi wangu ni wewe. Wako meli imetia nanga, nanga oh nanga. Sitaki tena madanga, nanga oh danga.
On my way, baby. Don't worry.
Okay, I'm so excited.
I can't wait, baby.
Kama wewe sijaona mie mwenzio. Nishapita kila kona kama fagio.
Yeah, basi nionyesho unavokata. Kata, oh kata. Kisha nipige na limwata. Mwata, oh mwata.
Nami unipeleke unavyotaka.
Unajua nilikumiss sana.
Staff na wewe. Are you happy now?
I'm happy, baby.